Kaka Fox, chairman, dad of the Naman. Taka BMW, anza na BMX, ya man. Zingine zote zingizi, kuget easy, to, itabidi bro. Kustress bidole, kuenda, pocket is stranger, the higher the split. Kwa start, the easier, kuget grass. Politician kuja base, tunata, ana belt. Kuget through, toss tunadu, high. Kalongi kwa kiuno ya wase wa bushe bushe. Religion ni ukweli bootleg. Na Google kujimudu. Ango theater soul ya kiatu. Mwengine kisidi green card fugu kwa boda. Mi noma kwa Ford hata boda boda. Sina ma rims, tins, ma bling bling. Lakini na usiano na king of kings.
Streets wanaliza ni aje. Kiko wa
moja na Bill Gates kutoa sukumo gali kwa menu nyeke pizza bada inaitaji breaks kaguliwa sina wezo kendea mwenye wezo nkaokoka devo ananikatia kanyoka anasumu kwa mdomo manataka kukukiswa na respect flow wataka patipati kwa mguu hey yo ngia katikati ya mguu hustler nataka kuimprove ni webola they drive kima CDs. Lakini my fans hawataki kubuy my CDs. Waiter, waiter, I baptize, chapel slice, na supi ya dondo. Tonesheka Mr. Iggy, Iggy Kimak, Fair Biggy, Biggy tu.
Streets wanauliza ni aje, niko wapi, suisho ya kumeka.
Ndo the answer na kiri bila apology. Akika muta acha nyuma. Ka bodyguard I'm a BGV BD. From boy Jabalek to boy Java. Tulizo ya kujipa basa. Kutakuta kama ziko. Squeezy tunachagua manoti kwa mfufuko. Hatumani bars na bars. Kuparara ma party. Siku wa boy wa kuna mkono kwa class. Kujazama cross word. Nina thamana tunaoja kusu cross award. Waniombe ya mema ukinita babi. Juna sag longi bagi. Mini boy basi. Rock millionaire. Tuo nilipitia siku pita. Hiyo sita pinga. Ni ite jinga. Jesus ye ni nyota ya mchana. Kwa giza kila mshini msubu. Beautiful.